Kofi Kenyatta wa bɔ ndwom na ndwom na ɔbɔ no nsɛm pii wɔ mu ɔno na maafa ndwom ne intro na mmerɛ bɛka sɛ afa ho intro ne ni
it is finished nina lasson
na dam it is finished nina lasson ɛtɛ ndwom na bɛka sɛ wa bɔ ma nkɔfo bio ne mmom ndwom no afa me kɔfa nte mo ho mɔten
kɔwe ni
mɛ wɔ bible social media ma sɛ ne sika da ɔmfa mmra ne sɛ ka sika mmerɛ frɛ no a wa block me na wa ka akyerɛ wo dɛ
it is finished
ɛdi wɔ ɛnwɔ daa to biro do dɛ ɛkɔ pɛ bosa me nti anyɛ adwumaden ɛkɔdo mpa ko ne ka wa sɛ me na ɛwi ɔla awie me nyɛ hwee wa bɛ ma ɛbu wɔ frɛ ndɛ
it is finished
sabe 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 ka frɛ wo obi diri sika a bɛgya wo dɛ fɔto hɔ me kɔ aba abɛgye wanka date ɔda ne wokɔ wadwene wɔ akyɛre ɛdi sika ndɛ na ɛdi na waaba ɔrebɛgye ne sika wokɔ da mu a ɔyi hɔ ɛbɛka ndɛ
it is finished
wankasa bibi kekekeka ho ayɛ wo baabi lie ha wadwene kɔyɛ hit and run bom wie na waafrɛ dɛ I am pregnant nyi sika bako ɛba no hade ɔbɛka ndɛ
it is finished
wodɔfo bi adɔ na wode wakoma ho da kɔr ɛtinkana wɔlɛ sɛbe wɔafim ɔrebɛka ndɛ it is
finished
nina la
awesome.